number and produce on this one.
Westside Music.
Yeah, I like
Damosta, you are the number one producer.
Yeah. Rap killer most cheese.
Aye.
HBs on Mr. I. Damosta Asi.
Tangwa viji wako ya mazangi. Pomomu chima wa mirei wa hokoya. Umishimbuka na ya mazangi. Kangwa zanga koko na kuiva. Kangwa lambili ya koko zangi. Omoma soja wakula kwa sotola. Umariashika na aji zangi. Kangwa zanga koko na kuiva.
Chat breaks, muchima wasala na vibeza. Mind yami kushimbongo, yama love lengwa biseza. My cheating feel no love, daily full my drama. If not prison, ima gelo muya chainama. Uli muzangi na mkwenu, gelo alimo love na mkwenu. Yo bebeza kusiponsa, gelo harina menu. Ababana baderi, I swear they broke my heart. Not me, yama love, cause I love my heart. Yeah, uli single, happy, no man, no pressure. Uli single, yami, yama love my pressure.
Mwabiji wako yama zangi.
I don't know.
Uchima wa mirei wa hokoya.
Bashia jemi.
Umishimbuka na ya mazangi. Kangwa zanga koko na kuiva. Kangwa lambili ya koko zangi. Omoma soja wakula kwa sotola. Umariashika na aji zangi. Kangwa zanga koko na kuiva.
Better focus on life. Boka nukile nice. Isimbuwe no my guys. Nanika advice. Isemula fuma kalaika. Entu kusonga na kutipweka. Indi muna kufilaika. Matela o kushileka. Lafu ya makashela miuheu. Usauka kama na sawu. Lafu ya makashela miuheu. Usauka kama na sawu.
Kwa wiji wako ya mazangi.
Zonai, zonai.
Kwa mwuchima wa mirei wa hokora.
Ai.
Kwa wiji wako ya mazangi. Kangwa zanga koko na kuiva. Kangwa lambili ya koko zangi.
This dude, okay, I like kumuchima. It was my day bread, love sweet, because I'm going to shima. One way, them has a bandy. You're so pretty, and I'm even plant. Number of kids, the banana to sema. 5 years later, quiz a gumo, one and a gelo. Police are go at you, and I'm maybe in a gumulelo. Yeah, me shock, heartbroken, muchima muchigela. If you're not for my goddy, yeah, me catch my shikila. How long are you eating a kati? Love, opilenga holy dove, muchima, ma upanga savu, yeah, bangu panga savu. I don't know.
Umuchima wa mirei wa hokora.
Bashia jei.
Umishimbuka na ya mazangi.
Yeah, yeah.
Kangwa zanga koko na kuiva. Kangwa lambili ya koko zangi. Umuma soja wakula kwa sotola. Umariashika na aji zangi. Kangwa zanga koko na kuiva.
Blog.net.
Rap killer most cheese. The most Asia. HBs on Mr. I. One Zuse. Now I can find that you go. Calling is Kandeke. Kakoma Kahokola Johnny. You do wish a music is here. Sit be let's commander. Brown Khalifa, Brown Khalifa, Brown Khalifa.